adiban hayanka u rafay
iyo shambis geedigay shabu galadiga tixiyare
shiica kala hanne
abri halala soo shirtago shoola
booliyehe
halka taasan ka hanno sharaxan shalka loo suray shabshafada dhuxda allebihi xidu shaqaynayay iyo shuru shurmalagiisu galay hayso soo shugoe shilma heeda dixdan gaariyo shinka ka asiiyey ama geeyadan xal
ishirabaleda
meesha takamada ugu xulashay haddaad garato shatarta iyo dabaylaha jira ayaa shaamareer kalehe sifo waxaan ahay inoo la cuno sheeg haddaad garato subaal quruxsan gaawaha shaxshaxa shuqul gobaadeedka shini dhagax sideedii kolku noogu shira geelu shalan duhurki sharad kugu galay laabka shacab qaasa mantadan inaan kugu shubo ee shifo u hooda kolkay shaaxin ugu heesayaan kama shidoodaane sharba uga ducee inaan u helin shil iyo kayrkiise haddana shekhyadii iyo u qabay weliyo sheelaaye isna sharax kitaab kama akriyin shaday ku yaallaane wuxuu badowgu sha allah ku yidhi sheeg haddaad garato shiba waxaa dibnihii looga dhigay shar iyo khayr daaye abwaan wuxuu murtidii uga shakiyey sheeg haddaad garato runtii shimiqda waxaa looga dhigay una shareer raatay ay binti shaaraca ku timi sheeg haddaad garato shirkii lagu ballamay qaaladii shaaca laga qaaday shalmadi koro raacdaye waxbaan sheeda ka arkaaye shisho u garanay haasaa wixii shaadirka lahaaye meeshuu herdiyey sheeg haddaad garato daraayada shinkeed galay fidmada laga shaqaynayo shoocaligeedaa hirmacay waa ta sheen go-aye halka sharaxda lala maagan yahay sheeg haddaad garato cadceeduba daya xasiiqise waa ta laba shaye wuxuu shamacba taagii u huray sheeg haddaad garato shatartii qabiilka iyo wagladan lagu shalaynayo waxaa qaranka shuudkii ka baxay dib ugu shaasheeyey duqdii oo shakaalkii iyo qabrigii shaba gahayn waayey shaaruba libaax iyo hadday shaad ammaan tolatay sharcigii qaban lahaa meelu jiro sheeg haddaad garato shuq u dhiman ragii waa gayaa sharafna noolowe waxay sharadii meesheed u tahay sheeg haddaad garato ninku kibirku shaanshaan ka riday maalmase xardaanye misna waxaanu sheekada ku daray shiishka soo maqane intuu shaqalka gaabani u jira sheeg haddaad garato shilalka lagu qal neefkii la qalay shirada xoolaaye shanqada iyo shariiryaha dirta shagagaxdii weelka sidii wananka loo kala shishlaashii limaad noqoye shansha kama dhadhamin reerkii waa shay cajaa'ibahe waxay sheeka barilaydu tahay sheeg haddaad garato